Hlompha basadi monna, ha o shapa basadi monna o entse jwang, o tumme ka kelello yo fa jwang, mamela ko fe story ee. Hlompha basadi monna,
re ba rata jwang, re ba sotla jwang,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba tlhoka lerato basadi, ba tlhoka bofuthu,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi
monna, make sure re robala re jele, lane le thema le moshapa ha le fitla le nwele, ka matetetso a fana ka lerato la madade, kind of love that you can't compare to no other, with bruises all over your tiny body, beke fitile o mohlabile ka koni, ka nnete ona sa bobono fa sa tswa motshwata hloo, ka botlolo ya kgodi a re sia ka dikeledi, ke matetetso a thupa re sia ra ditlala, mathata hlaba sa mutlwa, screaming out herne hopungo bo tla re utlwa, bane tsatsi lona le ka kganya ha ka kgutla.
Hlompha basadi monna, ha o shapa basadi monna o entse jwang, o tumme ka kelello yo fa jwang, mamela ko fe story ee. Hlompha basadi monna,
re ba rata jwang, re ba sotla jwang,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba tlhoka lerato basadi, ba tlhoka bofuthu,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
nkgono o bituwe ke setloholo, a motjhana o bituwe ke malome. Hey, re tlotja dihele ngwana sekolo, o bituwe ke bashana ba leshome. Yeah, be re ra ba rata, re ba hlekefetsa tje ra ba rata, lerato wa se feisi ya se patla, mo protecte re tle re bone o senatla, ra ba shapa ra ba rwaka, re ba bitsa ka mabitso, ra ba sotla ba re tlotla, re ba tseba ka makitso, ra ba sotla ba sa re kopa, re ba bitsa ka moshito, empa tsatsi lona le no kganya ba le siko.
Hlompha basadi monna, ha o shapa basadi monna o entse jwang, o tumme ka kelello yo fa jwang, mamela ko fe story ee. Hlompha basadi monna,
re ba rata jwang, re ba sotla jwang,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba tlhoka lerato basadi, ba tlhoka bofuthu,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
she was a true definition ya letjhisa rapalesa, e le masterpiece skantjo tsa ka Mona Lisa. Due to education mara matitjhere a palesa le rona ka di-basketwish, re mo batla kobo philo ba ka tlune bo sa kgothatse ngwanona, tlalla tsena tse sa feleng di kgatha tsa ngwanona, mara a sa lakatse ngwanona ho ba mona, wa thola ngwano o nana le torene moshapa pelo, ho took advantage ga mo juta ka senaramo, letela dihele ga mo timela future ga mo mora ngwana batho ga mo mora ngwana batho ga mo mora ngwana batho, ha sa kgathetse ra suta torene tlo montsha mathateng le yona ya popa, nkare deja vu ha etsala a sa pofa, cause ntonganeng a e tlhoka ho rona, ga mofa lerato tsatsi ya lekganye ya le siko.
Hlompha basadi monna, ha o shapa basadi monna o entse jwang, o tumme ka kelello yo fa jwang, mamela ko fe story ee. Hlompha basadi monna,
re ba rata jwang, re ba sotla jwang,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba tlhoka lerato basadi, ba tlhoka bofuthu,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna, hlompha basadi monna, ha o shapa basadi monna o entse jwang, o tumme ka kelello yo fa jwang, mamela ko fe story ee. Hlompha basadi monna,
re ba rata jwang, re ba sotla jwang,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba tlhoka lerato basadi, ba tlhoka bofuthu,
ka bahlekefetsa ba tshware hantle. Hlompha basadi monna,
ba